Records.
Sometimes we know but how it is. Baby, unapendwa na wengi. Sometimes we know but how it is. Baby, unapendwa na wengi. Basi we nipende, sini tende, kaja kuniliza mimi. Basi we nipende, sini tende, kaja kuniliza mimi. Marona muona ime
anafaka nini kwako.
Marona muona ime
anataka nini kwako.
Moyo wangu tanyuma kuna kwa mwingine. Wakati ujue mina kupenda wewe. Mapenze na umiza, tena analiza. 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 Usinone mina kubudele baby. Jue wazi mina kupenaga wewe. Nisha kwenda kwa mganga nandumba nkapiga lakini bado. Maneno mengi wanachonga lakini nakupenda wewe. Mindo king makopa mungine doctor baby sitongopa. Na ukisema unaniache mimi zako kwa kusitotoka. Oh baby, oh oh baby, oh baby, oh oh baby. Kama nyimbo nishamwimbia lakini bado bado. Na kama nyimbo nishamchezea lakini bado bado bado. Mapenzi na umiza, tena analiza. 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 Mapenzi na umiza.
Kweli love is crazy. Unaweza kupenda na puka wa cheesy. Go freckles. Little beat na bigger man makopa. Sante kajumiti. Kajumago man.